Beats music.
Let me just go. Leka nipange chiko.
Hello.
Ambuye mwana wanu nene badwila ku Zambia. Na unavinyi njanso via kesi ni kamba. Umoyo wenzibu ino kubebi sini zanama. Mshua ni lejioni papa lionse kuni nyengelera. Things have never been easy kalezo sati boza. Tushanshila mapimpelo hawa haya keni nota. Sini zablema muntolo yamba fosonta sonta. Kutenze kuwa zungu sembe mebi nenze ponsta. Fikila kumalo kwevi nto vachetuo buwera. Olo chechi ni mzungu ndiye tiretera. Bewela na mfute penze tiuja za sevya. Sunu ziwa ngati ndimwe echifwa na malaria.
Ambuye, mkali to tell you what I've been going through. Chaona mensa na chambo matukulini. Mwase ni za kamba. I'm calling. Nikutoko za nipo nilenga. Bati chikondi chanu nifuno chiona. That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kufoto kozele.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe. Na kwa ni sopanga mpofu kuona sogolo mumtima. Kwa manso lola chihulu kumva kugunda kwa mtima. Satana alikuno bwana ndi alipandalama. Wafianta pali ponse. Church na manyumba. Vigolo loku paya na matenda niyo sakamba. Vichitiramo kufaluta ni kupena apa mkaza kwa niso nkala mamuno mkazi mzake. Na futi mamuno mkala mkazi wa mamuna mzake. Na donsa mado yole mba push to open. Giving in my best but last I was forsaken. My bridge up kwa nyika tizaya chumpa na ntambo. Maunga vuti kire apa lipilo ni mtembo.
Ambuye, I'm calling to tell you what I've been going through. Chaona menso na chambo matukulini. Mwase ni za kamba. Kwaza nipo nirenga. Bati chikondi chanu nifuno chiona. Umoyo wanifuta. That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kufoto kozele.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
Ambuye, I'm calling to tell you what I've been going through. Chaona menso na chamvo matukulimwe. Ponse ni za kamba. I'm calling. Nikutoko za nipo nilenga. Bati chikondi chanu nifuno chiona. Umoyo wanivuta. That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kufoto kozele.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
Music.